Malafia fulaku,
Tony Papa, Bofia fulaku, Obulo belafia, ye dimanchabu. Et alosi, ibi kulu kineme, alosi abolo chubu.
Anode kuzi ubo Ife nyine mele nu Anu noku ife mu Makonya nyina chula jane nu Anu bukoke mu Ofia fulako nenu Imalugo obulo belofia Tukwese kimale Ezio iwe Onya chujwa defuso kimale Onye chukwu bololu olenu anu oge nyi ojo geji lu nya bolu ibulo cheyi nenu wa ipanyolu chinele ife chukwu nye la balance begu onye limo chenje tilu wa nya begu nke mu kanjizi aga ojo kia de bilo nenu wa kimale ebi kolobia o nenu wa Obele mwa wonya sabaji de bube nyaki bana pozi okwe fulea edonye neku magia nenu Chief Priest Anthony Chinedu Dr. Tony Papa Ofia fulagu kizizi na saba Spiritual Director Chimari Temple na Saba Iye jina nchabu Oka Lucia Golu Chuku Mbose Mkwa Ole bosieke Alusine kulagunwa Endio nemelo gerikane Ekwipwisi nikia jekuo kunu wadire Icho kukwa bananu Manu bosi nyake fulia nenu Wanu obode telu Angu kubukba na nenu Obelu gononu Monye na monye kia nenu waka Icholi meluaru Jukwese kemal Imalofia fulaku
Doctor,
Tony
Papa, ki kulu ki neme alo si agolo chubo
ni malo fia fulago
ni papa bo fia fulago
afia
afia iye jina chabu
iye jina chabu
si ki kulu ki neme alo si agolo chubo
wani alo si agolo chubo
alo si agolo chubo
alo si agolo si kone
alo si agolo chubo
ole bo si eke ne
alo si agolo chubo
iye jina chabu
alo si agolo chubo
o kalu sinemo ko
alo si agolo chubo
iye jina chabu
alo si agolo chubo
alo sinemelu mo gbe
alo si agolo chubo
alo si agolo chubo ki
ba si agolo chubo
enwele ndi bolo nwe volume wanu nwezi ndi chukwu bololu onye chukwu bololu nenu onye oche emili ubana ji waro nenu kuko ji saliro nenu awebuleze osina kalaka ekuro kalare nenu akise chukwu kele norarira ekulo karare ezi oyiru ofia fulago otalu si lejo bodo oyibo ofia kalisi akalisi abili onye nacho dida yonelu nacho chiyoku maka nonye chukwu meleze nenu chigo adesi bobongo amulu doctor todi papa na saba ogukula akwụkwọ na St. Peter's Missionary School Asaba Delta State odogwu wegusi akwụkwọ nenu wee je mụzie ọlụ asụ ayarị n'ụkọ mụlụ mụsie wee mụtazie nenu anụ obidozi ọlụ ọligolu lada ka ọlụzie nya bọọlụ lada gbajie ọbụlada ngwa fio kpọsakwuru na shedi ka ide mmiri jele imebisie ọfịa wee jube ese ọjụle ese jebebe mama nnukwue Mrs. Helena Ebora ema nnukwu ọfịa wee kpọzie ọfịa nwa m ụbịa kene ọkwa n'ọlụ dibịa mali ị ga-eje lụlụ chukwu ọlụ ọkpọlụ ịgbatarịa n'ọsụ o wee bido wee gosi bọfịa ife mgbọlọgwụ na mba akwụkwọ na-alụ enna m ụlọ ọfịa nenu ụwa bụkwa dibịa dibịa mali ama nenu ụwa etu a ka ọfịa si wee bụrụ unu dibịa wee na-agwọ ya dị iche iche n'ụwa dị mma ọfịa na-agba afa nenu ọ na-agwọ poizin ọ na-alụ ọlụ milion nenu ifugo ọ na-enyekwu awele ọlụ dibịa mali ama nenu wenu chukwu wee gọzie ya nenu ụwa tajibe anya mana mmiri mmanụ ugo na-enu asago ga-alụ kpọọ n'ihe eji na nchagbu
ihe eji na nchagbu ọka alụsi agolo kwesị mkpọ
a na-esi bobo ngọ
ihe eji na nchagbu
ọka
alụsi agolo kwesị mkpọ
alụsi na-emelu ma ogbenye ọkụ
ihe eji na nchagbu
ọka
alụsi agolo kwesị mkpọ
alụsi na-ekulagụ nwa
na-eji na nchagbu
ọfịa fụlagụ
ọka alụsi agolo kwesị mkpọ
ezu ọma ọgọ biri
ihe eji na nchagbu
kedu ka a ga-emela abala
ọka alụsi agolo kwesị mkpọ
ihe eji na nchagbu
ihe eji na nchagbu
ichebe chebe
ọka alụsi agolo kwesị mkpọ
alụsi agolo chukwu okike abịa
na nchagbu
ihe eji na nchagbu
ọka alụsi agolo kwesị mkpọ
ọ na-eme ọgọ
ihe eji na nchagbu ọka alụsi agolo kwesị mkpọ
alụsi na agwọ Behind every successful man, there must be a woman who the man who you don't need a woman to know. Mrs. Chinelo Chinedu. Adadiorama. Emma Sinachiwanyoma. Chia Ugoyaro. Enemulu, Mr. Chibike Chinedu. Yana Presence, Chidimma Chinedu. Enyamu Kwalo. Ifa Machuku Chinedu. Yana Chimamanda Chinedu. Omo Fia Folago. Anyamelo Zokwa Odozia Kofia. Mrs. Madabuchi Chinedu. Ebony Black Wanyama. Lechabani Mwelea. Of your Westibu Kenebe. Chief Priest Udekwe. Enwe Dozie Uno Mwana Madu Nenu Gwotu. Ife Mekwana Mr. Namundi Chukwedo. Asaba Community Vigilante. Ofia Nekene. Anyame Lozokwa Kombre Osi Joma. Bashaka Ezio Yofia Folago. Asaba of our chief priest Innocent Ogudile Onyanyiji Papin Wemalon Asaba Ofia Nekene Kanyike Neba Daddy Orama Ife Inwa Neye. Iga di kwa kechi maka nechi ada kwa wu. Ima lofia fulago.
Lofoto di papa, bofia fulago.
Ofia.
Lofia, iye jina nchabu.
Iyi.
Eta losi, ibi kulu kineme, alosi adolo jubu.
Ima lofia fulago.
Lofoto di papa, bofia fulago.
Ofia.
Lofia, iye jina nchabu. Eta losi, ibi kulu kineme, alosi adolo jubu.
Oni alosi adolo jubu.
Alosi adolo jubu.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
Onne moko
Alusi agolu chukwu
Iye jina chabu
Alusi agolu chukwu
Alusi agolu chukwu kita
Alusi agolu chukwu
Ekwe bale sene kwili
Alusi agolu chukwu
Yameli moko onu
Alusi agolu chukwu
Ekwe bale sega chake
Alusi agolu chukwu
Alusi agolu chukwu
Alusi agolu chukwu
Alusi agolu chukwu kita
Alusi agolu chukwu
Iye jina chabu
Alusi agolu chukwu